saraakiisha dalka Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay magacaaban 12 wadan iyaga oo isniintii shalay ahaydna ku dhawaaqay isbedelkan laakiinse waxaa si weyn loo hadalhayaa in dalalkan ay ka mid yihiin Masar, Iran, Iraq, Sudan, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Koonfurta Sudan, Suuriya iyo Yemen talaabooyinkan cusub ayaa sidoo kale waxaa ku jiri doona dadka qaxootiga ama kuwa soo dalbada dalku galka dalkan Mareykanka in wareysiyo lala yeelan doono eheladooda iyo hay'adaha xiriirka dhow u qofkaasi la leeyahay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykankuna waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka hanaankeedu soo dhaweynta qaxootiga uu halkiisi wali yahay iyadoo Mareykanku uu leeyahay mid ka mid ah qawaaniinta ugu adag caalamka ee xagga soo galootiga iyo dhinacyada socdaalka waxaa kale oo sarkaalkaasi uu sheegay in 2 sano muddo ah ay qaadan doonto hanaanka aqbalaadda qaxootiga qofka marka la xareeyo waraaqihiisa waxaa kale oo uu sheegay in dadka kasoo horjeeda arrimaha siyaasadda madaxweyne Donald Trump ay u arkaan adkeynta arrimaha nabadgelyada iyo baaritaanada qaxootiga lagu sameynayo mid lagu xadidayo dhammaan qawaaniintii soo jireenka ahaa ee dalkan uu ka lahaa dadka qaxootinimada kusoo galaya ama magangelyada la siinayo iyadoo mararka qaarkoodna loo weeciyo ayuu yiri dadkaasi inay badi kasoo jeedaan wadamo muslimiin ah oo madaxweynuhu uu kasoo horjeedo sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Homeland Security ee gudaha dalkan Mareykanka Kirinis Jane Michael Nielsen ayaa sheegtay inay jiri doonaan waajibaad badan iyo baaritaano lagu soo kordhiyo dadka gudaha wadanka Mareykanka soo galaya arrintaasi oo ka dhalatay walaac dhinaca amniga ah
We will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries which will seek to prevent the program from being exploited by terrorist criminals
waxaa soo hubeynaa tallaabooyin xoogan oo baaritaano xagga amniga dhowr wadan oo xaalad khatar ay ka jiraan ayaana kusoo rogeynaa kuwaasoo barnaamijkan uu ka horjoogsanayo dambiilayaasha argagixisada xiriirka la leh iyo dadka musuqmaasuqa loo tiranayo inay halkan soo galaan isbedeladan ma ahan oo keliya kuwa amniga sare u qaadaya laakiinse waxa ay naga caawin doonaan inaan si fiican u qiimeyno kuwa ah qaxootiga ka cararayo dhibaatada lagu hayo sarkaalkaasi Homeland Security Nielsen ayaa waxa ay sheegtay sidoo kaleeto in dowladda Mareykanka ay abuurtay isku xirkii ugu horeeyay ee heer gobol ah oo u ogolaanaya dhammaan dalalka kale ee dibadda ka Mareykanka in ay xiriir iyo akhbaaraad isweydaarsi joogto ah la yeeshaan hay'adda socdaalka dalkan Mareykanka waxaa kaloo dowladdu ay sheegtay in 6 biloodba markasta la hubin doono dalalkan liiska ku jira haatan lagana saari doono kuwa loo arkay in dhinaca amniga isbedel ay sameeyeen bishii December qaadi heer federaal ah oo fadhigiisu uu yahay Seattle ayaa qayb ahaan qaaday wadamada xanibaada madaxweynaha dalka Mareykanka uu kusoo rogay isla bishaasi Decemberna maxkamadda sare ee dalkan ayaa aqbashay codsiga madaxweynaha uga yimid oo ahaa in si buuxda oo habsami leh ay baaritaano ugu sameyn karaan isla markaasina xanibaad loogu soo rogay dhowr wadan oo dadkoodu muslim ay yihiin in dalkan Mareykanka ay yimaadaan